Yabona mbinjam, whatever you do. So melo kumbule lapu kanga kona. Wesu suzo emela mga nami.
Susuzoyimela, don't quit, just do it.
We my man.
Susuzoyimela, ngampela, work hard, cause let me
we babo. Susuzoyimela, mina nyakutshela, wena lalela kaze.
Susuzoyimela, ngampela, don't quit, just do it.
We my man.
Susuzoyimela, ngampela, work hard, cause let me
we babo. Susuzoyimela, mina nyakutshela, wena lalela kaze.
When I'm me pillow, when I, 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 when